Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Ono heɗi ɓe studio tamani e oɗo sahaji sakiki moɗo usman diko haalantoon kabaruji gonɗi ɗo ɗi yiwde maison de la presse la Bamako Seydou Amadou Ouattara wangani to ɓoggui jande to alors ministre kiɗɗo sarea leydi meɗen du wallifi ke dewtere no sarea Mali gollirte e wi magistrat o noon yogaɓe yoga e nde ɗo dewtere ana fuccir hono tiɗalaji donugol sarea le Mali ɗo e kufinaji buɗa buɗa leydi Tchad du wonɓe ley minisma heddiɓe ley wadde nde koraman jamena nanno ley ɗiɗo andinde ɗum waɗi ñande ala nde ley ko Bamako fof andani ɓe ko caggal ko baale alsilame en darti hono ittugol wonki fuu ittuɗo wonki fuu ware ko Bamakonkoɓe noon poccodiraɗe hakkillaji saabu yogaɓe jaɓɓaɗe yogaɓe ɓiɗu keedani ɗum yo ɗin guenne sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla maɗon e ɗum studio tamani sarea de Afrique yo gollirde nde foccaki feewi le Mali ɗo ka yo dow muɗum woni ko Mamadou Konaté wallifi dewtere dow muɗum nanno o ministre kiɗɗo sarea leydi meɗen fucciti ko heewi ley tiɗallaji golle sareaji Mali ɗi nde dewtere du nde édition sahelien moƴƴini hollama cakkite yontere nde jama fawarde ɗu e yettunoɓe kabaruji le nokku parc national keɗɗenna ko Mamadou Sama Sekou heɓani hen
yalla holitinde tiɗallaji gonɗi nder kabaru sarea leydi Mali ndi kanko maître Mamadou Konaté o sefike do kabaru golleji yoga e ɓaɗade ngallude Bamako guite en jirumi juste goto lelade ley kammu dow matla mo drawala fa e muɗum mi yeehi cuuɗi kaso ɗi fay cofe mataka e muɗum cuuɗi kaso yimɓele na maya saabi ñuuƴi eko nande muɗum nokkuɗo waɗɗa fi ga enne o holtiwide soni ene jiɗi kabaru sarea leydi Mali ndi golle no fewiri jata caggal ƴewtagol taguji kamɓe magistrat en ɓe e wimakko ɓeɗo na yedda sarea e dow sembe mo juge jogui ana hani jomum laato neɗɗo darti ɗo kadi fewi o wasa hinnade golle makko no haniri ka min taki wiide ana woddi e juge en ɓe gollata fe golle mum en soni ɗum ana heddi hakkude meɗen sarea wawata fe hinnade kiiti no haniri ka ɗum foof tawede oɗo avocat laatiɗo noon ɗum no ministre kabaru sarea holiti wiide ɗum yata fe caggal dokkoɓe kabaruji andanɓe golle mum en dokkoɓe kabaruji na kasidini woɗɗade sifa jogal mabɓe wakkati joni o cela fi yaltinde journée e dow anñaji yimɓele woɓɓe nafa foof wala e muɗum ɗi gotta manuɗo yimɓe nafa wala hen ko santi kay yo holitinde kala ko fewaɗi yo tettude kabaruji ɗo ɗi goni yo yadenda golliɗe sarea yirude e juge en ɓe martinde kumpa kala sarea ka gollaka no haniri koni ɗum jokini ennaɓe mbayl tan alhaali mabɓe o yeɓaki ɗum no kabaru goɗuɗo wakkati juni o nder leydi Mali ɗum woni sarea wollo fawigol dow jukkoje ittugol yonki bangal muɗo holliti fa laaɓi no o famiri e hakkillo makko hulɗini e kabaru pende morko yo soni jomum jukkama jukkoje ɗe ɗum gollama goɗɗum foof wawatake waylitede kase sato soni tawama boppi waɗama tama mayɓe ɓen no mbawi yurtinede ndenno wakkati joni o kutiji kiiti hana fi latade ittugol yonki
so yuruko yuruka ana heddi ley sarea Mali gikke fay goto ɗammintake e wi section syndicat ref sima o nanna e wi hoorejo muɗum ndu Cheikh Mohamed Kone nde ɗo dewtere yoppali fay hunde e bondereji gonɗi ley cuuɗi sarea Mali banggal no gollirtani yewde magistrat en fa warde ɗu e baale haalanana en mon fof na hani darade humanade ɗum fa ngoɗo yingo lobbo heedana sarea Mali keɗɗano ko Mamadou Sama Sekou heɓani hen
o holliti kabaru ñaw gollirde mawde ɗi holta wiide nokku joga gollirde nde wonɗi ñaw woni e muɗum so banggal kabaru sarea kay en foof denti e kabaru muɗum o holliti ɗum ti allahji banggal amasaɗaji ɗi yo gonga o memi ɗum haala yurgu yurgu ɗum yo kabaru gonɗo e nokkuji kewɗi ndanno gollirɗe sarea ɗe mbasta fi tawede muɗum andon wiide wakkati juni o banggal fedde magistrat en kedde adnaru ndu de gondi ƴewtade ɗatti dabareji kewɗi yallaɓe ne mbawa huncande hoore kabaru yurgu yurgu e ley gollirɗe sarea saabi soni ɗum na woodi jikke foof walana gollirde men ɗe ndenno aɗa hani gollirɗe sarea ɗe goɗɗo ɗeɗo jogola nden en kewtan hoolare jamare nde pelle haalnana ɓe ɗum na kani daraɗe e darde mum en saabi en foof denti e nafaka kabaru sarea gollaɗo no fewiri noon ɗum wodanni pelle daraniɓe hakkeji tomonte en ɓe foof na kani wadde imadaraji yalla jamara nde na wawa nawtorade no haniri kalko woni kabaru sarea
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fay dow helloji amen ɓe mi ande ɗum facebook kañe twitter oɗo mbawi noddude ɗu numéro ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fandokon hakkillaji mawɗon yalla ittuɗo wonki fo ana hani warede ley Mali ɗona hakkillaji noon ana certi ley wade ndenago goduɗo ley leydi meɗen keɗa koko Bamakonkoɓe cefi ley faccitago Mamadou Sama Sekou
La peine de mort pe ici a
dit djukoje itugol yonki da wawi latade sababu hulbinde kambe bondarebe be wala dum wara horoji di beedoto sabi so masimbini neddo e nabete suru kaso tiagal dum be njopite denno e pompita gulleji mabdi kasen e hakla am minkay anhani kore wade tafun fadde djukoje itugol yonki huncena hore andon e lengurdam anhani seria golle yalla pene e gonga ana ande ni milawide no kabaru e wurdi junni den kasini di de do djukoje jati buri fuf so jeewi bonandaji ngalete di wottu jun on malindi eden kasini dum e hakkul am min ka anani jomu udde kaso faado haade dum santi djukoje itugol yonki
il merite pas d'être exécuté aussi
be ko finaji bulabula leedi chaade heddi be le walde ne ko rama jamena nyande alande tiagal ko be duwana ko bamako do nyande noga leeru janvier du gube terroriste chami e do kan onu agal ko be do soldats sien sapon leedi chaade keddi male hen terroriste tatondu barama kedda no usman nyali bulu fa be do dum fam
nyande bonando watno agel hokka general Iber Kutero holiti wida jaddin kobbe kel fo ngaji gendi ndi fu be taji neda fu waawa noddude nom e puddir bonando o do d'accord tati minisma e wi makko terroriste en temedere e chapande njoyon ngardbe ko yaata mobilaji noga e joppi kap ngaji ngati o bonanda e wi makko den wonno ko be pusi bombar le no ko goto farde mabbe hippade do soldats en leedi chaddbe tagal mun ko be en notibe do faba moya barkan kanyum ngardbe e diwoji lugangoji puddi e mirage ngaji 2000 soldats en yogabe yurbe kidal njari leyi tagal don doro ngaji du ngari faba debe woni ko general o beedi wiide tagal mali chaddu yetti beta ko o to jamena to be kasku ble en sapo yonkeji mo ben keddi ley o bonanda mawdo mo terroriste en ngati yettu gongol wadi yeso ministre en kuminibe soldats en leedi chad kanyamo mali kanye yeso horaju minisma horaju golleji oni fa jam hebe le mali tawto horaju leedi chad idriss debi chad won le mali ila hitane 2013 do daranade fa ndena gu hebe le leedindi soldats e mabbe ko goni do anaya ujunere e temen nayo e chapande njoyon kambe du soldats mo en yonkeji mo en buri mursede ko yata chapande jeegom mabbe keddi ley leedindi do habugol e terroriste en leysa hengel
kita do hono rewbe hewbe kayo korokaaje maadi cuudi itata se paabo worbe mu en jabbade galle e be kebati dalaji kewdi le hen non tampereji e wonde sofere en horan gudda kaaje mabbe de kebal mabbe du heewa hen dun e wonde no hewba no gondi du hen e golle o hinnaade muudum padum e hebuden no jogoro ko e mu en tafen kanko Musa Jokite kejaadu sujet tamani to kita to wonko hebani en keddana Mamadou Sama Seku
ga en ka nyande fufu min njabbe kambe e kakima be gollirde itugol kaaje iwde ko soppirte yaade teme mawde be do robe be nan gondi imadu radji jalla be bawana am suddaaji galleji mabbe hono kanko Buguri Jara o hebo mabbe kollitiwide yo batte rafi golle jottido won ko be kinnodi do golleji di wala golle sababu goddo fufu no kibram kalisi kamadu minati itugol kaaje de so wala dum wala fi golle debbo kala kebal am lato sababu hinade kureji am tukati ton nana wodi yimbe le ndiri be faabade kam ka ngala bawde tampere odo golle o na mouni sonni ka hono watta so ni min tilki odo golle o kiki yaadi der golle amen fa hunum bawna koy amen kasi fay danade anati ayimi den nom ne ndarda yu lam ko be ngatara mi hakki ka dum fu tawede be de robe nan gondi itelaji mawdi ane majji famdugol kebe e kanyang wikaji di chauffeur en camion yoga ngata fawde mabbe kebdanna kanko yey kante o gollowo itugol kaaje o mo enoku wuro bogono badido be gollata do sato yimbe le yoga nan gujja kaaje amen de mi anda hobe non ana e client amen bamabe nyamande be jobata law ane mabbe dum jobobe no haniri non ko bara o wuro yimbe le galda be honike kebal amen na famdi sanne wattuma kebal golle o na tadi sabab goddo fofu ngala mbudu min tawrata ke wattu mudum makala ko heba hen dun nata ile kabaru galle amen andon ne robe gonbe o do golle o tampisan kanu kabaru wurini min jitraga fi hinare
anna man ka wera few
ko be jeli yu faba lam ko be yalla e mbawa nawtrad no fewri kebal golle mabbe
studio tamani yu faba lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sengarte kabaruji region ngaji meden keben fama hono ana buri dum kanko Amir Kesso herbal commune Bura o cercle ansongo o juddinama keme kenya nan Ibrahim Keila mo dubi chapana je lomti do sara mudum gorko Hassan Keila mo Alla banti ko foti dubi jetti hikka yamber mudum no wadi yeso hono jama o fawarde gube platform ande kabo ana buri du ujinaaji didon suka l'école le bendu chapane jeddon tatane yo hambe wadde def hikka hada be jangudo le commune Touba Koro fawarde CBT le cercle Banamba ile lewru novembre jabbenu du nanno yo jiadin koobe chapani odo golle e wiidi ka banam don darani be jandande ana gondi e dabare fa wado be def be ka nabe li pali goddo hono li ngaldura banam de hedi kita du kasara lawol itti wonki cakite yontere de hedi kule kula le cercle kita o nen suka gorko mudu sappe jena donnano do mutu yude kita yade sebete yade sebekoro ferika mobil e wi gendarme en non yo wayde makko watande hakkilo wadi kaado kasara nen mobil geldu donno mudu kanye mudu donno mudu fane juude lam e on nyalo madu honas sitanno goto du yobi ka cukalel gotel yeddu nay padema yottade poste kita o yo do kaddo de dido kabaru ke de heran ko ande yotare man yeso Sido Tamani.